Mubirala abamu kubazadde n'abayizi mu kibuga Masaka bali mu ssanyu eritagambika oluvannyuma lwa MTN Momo okusasulira abaana baabwe school fees wa mwaka mulamba kye babadde tebasuubira naddala mu kaseera kano ak'ebbula ly'ensimbi nga bateekateeka okuzza abaana baabwe mu masomero. Abasatu baana bawangudde school fees olw'okusasulira nga school fees w'abaana baabwe ku masomero nga bakozesa MTN Momo okuliko omuzadde Frank Lukyamuzi omuvuzi wa boda boda ekyabakuza ng'ono omwana we asomera ku Social Parents Primary School omulala Christopher Katamba nga ng'omuyizi Isabella Awidi asoma obusawo ku St. Lawrence Villa Maria School of Nursing. Bantu basinzidde mu katale k'omunyendo mu kibuga Masaka aba MTN Momo gye baasimbye amakanda nga batongoza kampeni yaabwe eya Win School Fees ne baweeredda n'abayizi abalala ebitabo n'ebirala ebyeyambisibwa mu kusoma.
Katama Christopher, kulira bulungi nnyo okulaba nga mpangudde school fees ne Momo. Ennaku zino sinyangu kunoonya ssente si kwangu, naye okusanga ng'owangudde school fees omwaka mulamba kiba kya muwendo nnyo.
Emmanyanja ekyamuzi Franka, tuli essanyu lingi nnyo olw'okuwangula ssente za MTN Momo kubaka ennaku zino ssente za kaweereze nnyo tezirabika wa bulungi kubaka tayinasoma omwaka mulamba kasasudde MTN Momo.
Cedric
Mugamba akulira ebyokusoma mu kampuni ya MTN Momo asinzidde wano n'annyonnyola engeri abazadde bano gye bawangulamu ensimbi zino.
Tuzze wano ku katale ak'e Masaka ngendo okulochinga kampeni yaffe eyaffe school fees. Muwumpimpi kitegeeza nti bw'okozesa MTN Mobile Money okusasula school fees oyingira omukisa ogw'okusobola okuwangula school fees ow'omwaka mulamba. Kampeni eno ebaddewo era neera samu twagikozesa atamu ewedde twagikozesa bulungi nnyo era abantu baawangulira ddala. Tegenda kuba Masaka wano wokka wokka naye okwetoloola Uganda yonna yonna. Tuli abawanguzi bangi ate ngira tetukoma awo wokka wokka. Tetugamba nti ng'oggyeeko abazadde wamu n'abaana n'amasomero nago katugawadde omukisa okwewangulira emmotoka era emmotoka eyo gye mulabye ebadde awo essomero nalyo kasalira nga abazadde bakozesa MTN Mobile Money okusasula school fees.
Agambye nti olw'okuba ebyenjigiriza bye bisinga okugatta ettoffaali eddene ku nkulaakulana y'eggwanga baasalawo bakwasizeeko amasomero abayizi n'abazadde naddala abo abakozesa MTN Momo mu kubasasulira ensimbi. Wabula era ono ategeeza nga leero MTN ne bakomekkereza ebikujjuko byabwe kusaza mu Masaka wakati mu kwesanyusaamu n'abawagizi baabwe n'okubeebaza.
Twasalawo nga MTN Mobile Money tetugamba nti ebyokusoma bye bikwatiridde eggwanga lino tetugamba katwongereko ekyo tetusobola tuwe omukisa tetulondamu nti oba atesobola oba ki nedda kalulu bululu buli muntu asasudde kalulu era bw'osasula okayingira bw'obeera bwonna mukisa n'oba ng'osobola okuwangula. Kyagala okwebaza bannaffe mwonna mwonna okutambulanga wamu ne MTN wamu ne MTN Mobile Money mu kiseera kino njagala n'okwongera okubategeeza nti tuzze mu Masaka nze tuyita Yellow Fest. Yellow Fest manyi nga ab'omu Masaka ano obadde mutulaba okubooza ku lwajjo tulongoosezza ebifo okuwaayo eri bakastomers baffe ate era ntukoze ensiisira ne tujjanjaba abantu tugenda kuba n'ekivulo ekinene ddala ddala ekisaasinze mu Masaka wano eno ng'ekivulo kigenda kuba Masaka kosaza abayindi bonna tubasitudde okuva e Kampala sanukire wamu fenna fenna.